Eyo nga tuvuddeyo wali mu munisipaali y'emityana ssentebe wa Central Division mu munisipaali eyo Haji Kibirige Haruna Nziza olumaze okuwa ebirayiro byenaayisa amateeka amakakali eri abakozi ba gavumenti bonna mu kitundu ekyo era n'ategeeza nti awulira nga taagasobole kye kiseera asibemu ebyanguwale kulire nga bukyali kubanga ye ekimuleese kwe kulaba ng'obuweereza butuuka ku muntu wa bulijjo. Haji Nziza asinzidde ku mbuga y'eggombolola y'Obusembe n'ategeeza nti ayagala buli mukozi wa gavumenti atuuke ku mulimu mu budde awamu n'okwewala okwosaayosa kubanga yafuna dda amawulire agalaga nti abakozi ba gavumenti tebabeera ku mirimu gyabwe.
Buli mukozi wa gavumenti ku makya ateekwa okusayininga mu kitabo n'obudde bwatuukirako wano saawa 11 ateekwa okusayininga dipaasha ng'agenda ennaku 5 olina okuba ku mirimu era bw'oba osuubira okubeera mu batabeerawo wallahi billahi tallahi ndayita erinnya lya Mungu ennaku 5 bwe ziba zikulemye manya nti ebinaddirira mukama wo yagenda okukugamba okwebuzaabuza ku mirimu tekugenda kukola wano. Amasomero ga gavumenti genkulembera amasomero 13 gennina abakulembera amasomero ago okwebuzaabuza kw'abakozi nzikya.
Era ono w'asinzidde n'alalika abantu bonna abagenda mu maaso n'okumansa kasasiro buli webasanze mu kibuga ky'emityana n'ategeeza nti mu kiseera kino omuntu yenna anaakwatibwa waakutwalibwa mu kkooti singa omusango gunaamukka muvi ajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira.
Kasasiro ajjudde mu Busimbi bino bye njagala Town Clerk njagala mufune sign post obwavoidinga abantu okuyiwa kasasiro buli webasanze. Tugenda kuteekawo abakuuma ebbanga singa tunaakwata omuntu ng'ogenda osaasaanya kasasiro nze Nziza nninamu ery'enjawulo njagala ebintu ebiri straight tebwemutuma ne tumukwata bamaama bange ne bataata bange mmwe abazze ne mmukwata ne bamundeetera agenda asibira mu kkooti naye bwemukwata ateekwa okuntuusa ku muntu amuwa kasasiro okumusaasaanya mu kibuga.